El Chapo Beats, the hottest music producer.
Huh? Inje, na rende mtu finje. Mi ushinde tu kwa haona maspinje. In real sense, demu wako ako screen test. Anataka tu simkese ne she will tell. Pepper bags, na beba dona duffel bags. Hande bands, msoto by the underpants. Ziko less, na mtoa tu kwa spring bed. Then again, nigga, you should mind your business. Real friends, najua nina real friends. Wale watu siezi try kuwa impress. Na impress, na mchapa tuka tank test. Dame yangu ameiva kama oven. A second chance, ya kwanza nili sabotage. Ballas die up, mina kula tu makabu stash. Duffel bags, life yangu ni kwa duffel bags. Mina eza vuka inchi bila kago search. Nisi wezi uwa inzi, ya will understand. Nitaitoa tu kwa chai, iji tege me. Sote daily tuna hustle bro tuendele. Itakufa in a week, Simon Makonde. Hourglass, the sun is setting really fast. Mini bingo wa Eldoret, nigga, I'm the best. I should probably have a bigger ass on my chest. Sazi ngine mi huwana wanna speculate. So inje, na rende mtu finje. Mi ushinda tu kwa haona maspinje. In real sense, demu wako ako screen test. Anataka tu some kissing and she will tell. Pepper bags, na beba dona duffel bags. Hande bands, msoto by the underpants. Ziko less, na mtoa tu kwa spring bed. Then again, nigga, you should mind your business. Talent too legit, misi bahatishi buda. Misi mwize nigga, misi wezi iba kura. Misi mchache na warembo nime iva luka. Yo ni chocha tu mabuda mihu kwanga mwoga. Hood Santa Claus na rende kubwa zama hoes. Ho ho ho, just take your gift and don't oppose. Umedunga vyetu gani buda, what are those? Mihu penda dema cheesy, Tracy Ellis Ross. Melodies ina awaken bila miku force. Njini ni kuchana veve hadi mwezi doze. Baby ni kumchana and there they set him really grows. Wanna send my gunny greener where the money grows. Check they confirm, head they confirm. Wild for the night, blessed when you drum. White on my side, OJ in joku throw. My rounds in the night, Alpha save me she go. Inje, na rende mtu finje. Mi ushinda tu kwa haona maspinje. In real sense, demu wako ako screen test. Anataka tu some kissing and she will tell. Pepper bags, na beba dona duffel bags. Hande bands, msoto by the underpants. Ziko less, na mtoa tu kwa spring bed. Then again, nigga, you should mind your business. Inje, na rende mtu finje. Mi ushinda tu kwa haona maspinje. In real sense, demu wako ako screen test. Anataka tu some kissing and she will tell. Pepper bags, na beba dona duffel bags. Hande bands, msoto by the underpants. Ziko less, na mtoa tu kwa spring bed. Then again, nigga, just remind ya.